waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha maarsana ay tahay 12 sanadka 2024, halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogaannu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka maxaa ugu waaweyn. wasiiradda guryaha austreeliya claire o'neil oo sheegtay in weli ay jirto fursad austreeliya looga daayo ama looga cafiyo canshuuraha maraykanku u saarayo biraha iyo aluminiumka ay austreeliya u dhoofiso dalkaasi. madaxweynaha ukraine volodimir zelenskina waxa uu sheegay inuu aqbalay hindise maraykanka ka yimid oo hal bil ama 30 maalmood xabadda lagu joojinayo kadib wadahadal saraakiil maraykan ee ukrainiyiin ku dhex maray sacuudi carabiya. haddana waa warkii oo dhammaystiran. wasiiradda guryaha dalkan austreeliya claire o'neil ayaa sheegtay in weli ay jirto fursad austreeliya looga daayo canshuuraha maraykanku saarayo biraha iyo aluminiumka ay austreeliya maraykanka u dhoofiso. canshuurahaas ayaa la filayaa inay bilaabmaan maanta gelinkeeda dambe. austreeliya ayaa rajaynaysa in laga canfiyo canshuurahaasi kadib markii uu bishii lasoo dhaafay madaxweyne trump sheegay inuu aad uga fiirsanayo codsi uu ra-iisul wasaare anthony albanese u gudbiyey madaxweynaha, isagoo ka codsanaya in austreeliya laga daayo canshuurahaasi. rajadaas ayaase hadda u muuqata mid lagu guuldaraystay kadib markii saaka ay afhayeenada aqalka cad caroline levitt ku dhawaaqday inaan cidna laga daynayn canshuurahaasi. laakiin miss o'neil waa wasaaradda guryaha ee dalkan austreeliya ayaa channel 7 waxa ay u sheegtay in dowladdu qaadanaysa andhehe fikir ah inaan marna laga niyad jabin wadahadallada, ayna qaadayso tallaabo kasta oo ay ku helayso in laga daayo canshuurahaas ilaa xataa daqiiqada u dambaysana ay wadahadalkaasi wadayaan.
We're still in a discussion with the US government about this, so I'm not going to
weli wadahadal ayaan kagala jirnaa dowladda maraykanka arrintan, ayay tiri. marka ma aqbalayo inay rajabeel arrintu tahay. weli waqti ayaanu haysanaa, wadahadal badan ayaana noo sii socon doona, ayay tiri wasiiraddu. dalka ruushkuna waxa ay ukrain ku eedeysay argagixisanimo kadib markii ukrain ay weerarkii ugu badnaa oo lagu qaado daroomada ay markaasi ku qaaday magaalada moscow shalay oo talaada ahayd, iyadoo ugu yaraan 91 daroon lagu beegsaday caasimada dalka ruushka. guud ahaan 337 daroonada ukrainiyiinta ayaa ruushka lagu soo riday, sida ay sheegeen saraakiisha ruushku, iyagoo sheegay in weerarkaasi caasimadooda lagu qaaday ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen, sidoo kalena goobo ay qarxeen ama dab ka kacay, sidoo kalena duulimaadyadii loo wareejiyey meelo kale, garoomada diyaaradahana la xiray. weerarka ayaa dhacay iyadoo wadahadal uu u socdo diblomaasiyiin ukrainiina iyo kuwa maraykanka iyo kuwa maraykana shirkaas oo uu ka dhacayay dalka sacuudi carabiya, kaasoo lagu doonayay in markaasi xabad joojin lagu gaaro dagaalkaasi 3 sano socday. 126 daroon oo lagu beegsaday galbeedka ruushka, gaar ahaan gobolka kooska la yiraahdo, halkaas oo ciidamada ruushku ay isku dayayaan inay isku wareejiyaan ama la dagaalaan kumanaan ciidamada ukraina oo iyagu isku deeyey inay dib u soo baxaan. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay inuu aqbalay hindisaha maraykanka ee xabad joojinta 30 maalmood kadib wadahadal diblomaasiyiin sarsare ku dhex maray dalka sacuudi carabiya. wadahadalka ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay in maraykanku uu dib u bilaabayo gargaarkii militari ee ukrain la siin jiray iyo inuu la wadaago arrimaha sirdoonka ama wararka sirdoonka. tan ayaa imanaysa 7 todobaadyo kadib markii donald trump uu su-aal geliyey in Ukraine ay runtii u yahay dal nabad raba ama raadinaya. Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in hadda kubaddu ay la taalo dhanka Ruushka, Mareykankuna la hadli doono Ruushka in dhinacyada kale ay aqbalaan ay tahay furaha hore loogu socon karo. Mr. Zelensky ayaa sheegay in Ukraine ay raadinaysay nabad waarta wixii ka dambeeyay markii Ruushku duulaan buuxa ku qaaday dalkiisa, wuxuuna soo dhaweynayaa hindisaha xabad joojinta oo uu u arko inuu yahay tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday.
I want to thank President Trump for the constructiveness of the conversation between...
Waxaan doonayaa inaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uga mahadceliyo wada hadalka wax ku oolka ee labada dhinac yeesheen. Waxaa dhanka Mareykanka ka yimid hindise tallaabo saxa hore loogu qaadayo oo la isku dayayo in 30 maalmood xabad joojin la gaaro. Xabad joojintaasna ma aha oo keliya in la joojiyo gantaalaha daroonada iyo bambaanooyinka kale, mana aha mid ka fulaya badda madow oo keliya, ee waa in sidoo kale xabad joojin buuxda laga joojiyo, ayuu yiri, ama laga gaaro furimaha dagaalka oo dhan. Dad ku dhaawacmay dagaalka dhacay xeebaha dalka Suuriya ayaa la geeyay isbitaal ku yaala deegaanka Latakia la yiraahdo si halkaasi looga daaweeyo kadib iska horimaad ay ku dhinteen dad gaaraya 1,200 oo qof. Tiradaas ayaa ka imanaysa hay-ad xuquul bini'aadan oo fadhigeedu yahay dalka Britain oo la yiraahdo Syrian Observatory for Human Rights oo sheegtay in 830 ka mid ah dadkaasi dhintay ay ahaayeen dad rayida. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquul bini'aadanka ayaa dhankiisa sheegay inay diiwaan geliyeen 111 dhimasho dad markaasi rayida, sidoo kalena ay filayaan in tiradaasi ay sii korodho. Dagaalka ayaa markaasi ama isku horyaamidada ayaa u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kooxo bulshada Alawites ka yiraahda kasoo jeeda oo iyaga lala xiriirinaya madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray madaxweyne Bashar al-Assad. Saraakiil ku sugan Latakia Amjad Suldaan ayaa sheegay in ciidamadu ay u ogolaanayaan dadka in la daad gureeyo oo diyaarada lagu qaado si markaasi loo geeyo isbitaalada ay u baahan yihiin. Waa dadka dhaawacmay. Madaxweynaha Faransiiska aan dhahay raalli ahaada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu baaqay madaxda Yurub iyo kuwa NATO ama xulufada militariga ee NATO inay keenaan qorshe markaasi ballanqaad amni loogu sameynayo dalka Ukraine haddii xabad joojin la gaaro. Madaxda NATO iyo kuwa militariga oo ka kala socda 30 dal ayaa ku shirsan magaalada Paris si ay uga wada hadlaan ballanqaad amni oo loo sameeyo dalka Ukraine. Waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya kulankaasi saraakiil Australiana. Wasiirka gaashaandhigga dalka Holland Ruben Brekelmans ayaa madaxda u sheegay inay tahay in laga taxadaro sidoo kale oo la fiiriyo sidii loo kordhin lahaa lacagaha Yurub ay ku bixiso arrimaha difaaca. Saadaasha hawada Britain magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 25 degree, Sydney waa cadceed iyo 29 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.